Near icon,
Adam
Peterson. Umutima baby kwa galanya Zijukiro luna kule nakulaba Nekoza koza nkugambia nenetala Mwavitimfuwa baby kwa kukufuna Saina bugula na bupare ningolola Mwavitimfuwa baby kwa kukulaba Nakulaba lumu umutima noguna sula Kakichinsa wa baby vera nange Kiri zanze vero mwagalwa joli Omutima gwagumpe, omukwano gwangu kume Ne wobango genze, ngambera wankulinde Ekitiba kyongo omukyala kikume Oli mulungi kale gwe wasuka Tolinga buno obuwala obulala Buba bupala, bulinga bunyonyi Kiriza nze, mbera omwagalwa joli
Ndaira agaka tonda mukuru ngenda kupamba na ngenda kukola sigenda kweganya Ngenda kutambule ngendo kumpine wala Ngazi chino nyakusanyi somu agarwa Mkubetonya domo sano kuwakani na kutoba sagala kukurumia Mkwano kusaba abobu sente bagobe Ejo misede Ndagala kukuria
Kiri zanze Mero mwagalu jori
Yeah.
Kiri zanze, mero mwagalwa